Masawut, Kenyan boy. Fanya kama unacheza isoko. Oh yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Oh yeah. Binyuka binyuka basi isoko.
Binyuka binyuka
isoko teka kipela. Maria ni kuwanga mahela. Mahela, mahela. Nipele kempera mpera. Maria baby wantana mera.
Nyeshe makeke, minataka hiyo dedede. Popote ni kukamata, kwa ulimi pake mata. Minataka leo ujibambi, wesonga ni kupakate.
Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inogoma inatesa. Togopo kondani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze ma pressure.
Baby do me coconati.
Sokoto.
Ikune kama nazi.
Sokoto.
Kaze kama nati.
Sokote, 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 sokote.
Baby do me coconut.
Sokote.
Ikune kama nazi.
Sokote.
Kaze kama nati.
Sokote, 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 sokote.
Yemu kama keke, oh baby, baby. Baby kakarate, oh baby, ready. Lani bani bate, oh baby, 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 baby. Yemu kama keke, oh baby, baby. Baby kakarate, oh baby, baby.
Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.